studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be on e jam hande alkamisaare jetti lewru octobre lewru novembre hitande 2018 sappo jetti yamde jabbori masilima chapande nay e joyi badjari e weri ousmane nyal buldo kabaruji do mamadou watara to boggi jande to banamba faiseta wa militaire en anan gondi e daranade de nagu nokko o wadai fa cuudi lekkoli udita janginobe anan domi de nagu hewte fa gasa fa puddita janginende borna ngoji kadu le bongol le tuudi l'école homa hani felede hedu hani wadede en keban jabu le journal lewru novembre yo wattu cuubada fa yarobe cigi sigereti kollite cela e mudum leymali himbe jorjoobe ndarede to sawrobe buuje goto e mabbe yo sabe taba nabata dum sakirabe yo di woni sembe kabaruji kiki da ko bismillah modon hedaade si jotta mani imma daraji ndartugol de nagu gollarmi mali wondi wadde ana jokkini le cercle banamba yagol soldats e mali le no kuje e wadi tiagal ko jaddin ko be uddi cuudi lekol ko yata nogay le o lamu e wi himbe ton militaire be ana gondi e daranade de nagu cuudi lekol uddude di fu e tawede jangobe e janginobe fay goto wirfitaaki sabe kul pati be kipo do mudum Umar Waykalo
odo imma dara mawdobe koliti wiide ko yaata yimbe la sappo sikkita wiide adan gondi gobe jaddin kobbe nanga ton kaborde teddude kanyen en chaaka ton leleedi kanyen ko yaata mangal pad en temedere no ere fi holitiri wiide imma daraaji dibe bi general member Moussa Keita o kanyun darini dun so mangal pad en be chaaka leede do nokkule furro micciteden wiide seedibe koliti wiide ko jabbino ko ecole ngaji kurdi kanyen en uddale nokkule no dirte Touba Kura e Touba Koro kanyen gunnadu fa yotto belaba holita wiido armi o ilani iwro do don won do be iwray sabide ko heewe jamarde fan domtiribe hirnange banamba kambe be iwri funnange banamba tawede wiide dido imma daraji ngadi fufa hande sukabe kanye janginobe fu mbirfitaki le classiji di fa jam e dedere hotel o don nokku suudu ministre humnino kabaru kabarde le leedi meden di holliti wiide mangal pade ngarana be le nokku no dirtedo Touba Koro dandugu kanye belela o do imma dara wadi wakkande sikita wiede an gonde gobe jaddin kobbe uddi ekol ngaji kewdi le o do nokku
faiseta wallarme yeyi fa heewile banamba kulol an hedde himbe cuudi lekkol an keddi uddude faise soldats en fa heewi ngoni ton e wi fedde janginobe wotere gonde e geddi ngotir ton jande fuddita sini militaire be darane kende nagu nokkuje gonde ton e fu de jaddin kobe gonno le mudum fu neno kedde ko Moussa Kone wi kanko woni hore kanko secrétaire général janginobe ko min Touba Koro CBT arkiature no diodo facitango Ousmane Diko
jontare jabbinde kulol burno mawnude leede do pale bete o non yimbe puddi jottade hakkilaji joni oni janginirde uddal de ka fu puddi tali golle tafen jangobe du anale gurede hobbe ngalale mabbe nenno be fu yo tombe jeya janginirde an keddi e uddade tafenka arme anaton de nyalade arme imenike banabe fawarde e nara yo gurede soldats en puddi tafen e be le laddeji didu e be gondino e dartudo jiadin kobe mido gikkene le nyalade garoje de no jande fuddita
sakirabe fa be do don famoro mba jewridi kabaruji fuddo helloji amen Facebook e Twitter fa ndokkon ko woni hakilaji modo do mba noddu do di numeroji de 77 79 82 79 82 77 77 wornade kadde gote le juudi lekkol ko be biyata teni scolaire fa joni tidalla won do mudum do mali do jangobe bonnata ko kadule ciuroje nenno ana pandiko bonto kadule ciuroje le juudi lekkol yogaji e tayka muy honjotobe yogabe homo hani felede hedum hani wadede fa jangobe culnenno jangobe bonno kadule ciuroje le juudi lekkol di Ousmane Diko e Umar Waygalo
sukaɓe janggoɓe landaɓe le janginirɗe kewɗe ɗe ngalluɗe mawde nde kolliti ɓornaki le janginirɗe yo suɓamuya monokala noon ɗum e wonde yogaɓe ka kolliti korsa hono ɓorna daade kaddule goote le janginirɗe keɗe koɓe cefi
mi yiɗa ɓornade teni saabi de ɗum neɗɗo wattata ñande fur miɗa jogui kaddule fa heewi noon wakkati o wardi min kaddule ko rappere ɓornoto ɗum jimmin dina teni
ɗum no warde le janginirɗe yogaji ka ɗi golleji ɗi kaɗadi feewi saabe ɓornade kaddule goote yo ɗum wajibino madame Bagay go ma Aissata Bengali au centre du lycée Ba Aminata Diallo wonko sefi keɗoɗen mo
arande ndeni zippuji kañe e robbuji ɓe gonno ɓornade iɗum haybanno suka ɓe roɓɓe sanne iɗum wawi latade sababuru so andataki talka kañe tajiri hakkunde ma teni ngaji ɗi ana kani wattirede no ɗum haniri
fewde oodo kabaru fay hakkillaaji saaraaɓe ana ceerti dow majjum keɗeɗen nak koɓe cefi
fadde sukaɓe yahde l'école saaraɓe jaadi kaani yewtade sakkosiji ɗiɓe jogii ɗi ƴeewa yalla wala koɓe corni leyto so neɗɗo ana jogii kaalisi tan soodanan suka muɗum ko yiɗi fur tenisi ko haaja furdu ana waawi soodande suka muɗum jogiiɗo kaalisi waawa wiide soodanta suka muɗum teni joomu ana haani soodande suka muɗum teni ɓorno ɓorni roodu tawe ɗo ñohaama no gasirta
donc e faamu neɗɗaku kolliti saaraɓe daraki e darɗe mumen gaɗi noddaki ɗo fewde laamu o ɓama dabareji docteur Birima Eli Dikko ko sociologue wonko sefi keɗoɗen mo
saaraɓe jaati kañi en gon ko daraki darɗe muɗum e ñalawma hannden o ɗum waɗi so sukaɓe ana joppira ni tan le cuuɗi école ɗi fuu teningaji ɗi ana kaani wajjimpinede le kalasi mo joomum tawa fur joomum ɓorniro teni oduno haani ɓornirede ɗum wajjimpine e jamare nde
nden no saaraɓe ana kaani faamude biirde suka yo galle fuɗɗirta yo dow miccindirde sukaɓe ɗu eɓe kaani haybude battane maɓɓe
caggal ko wawiɓe tato mbara dumanzana lingal luure bomako nde yo gaɓe kolliti wiide ko yimɓe mbardirtani yimɓe saabi nenno ko yimɓe mbardirtani yimɓe sini nangi ɗum ɓe saabi huminiɓe nde naagu e sariya daraki darde muɓɓe no haniri yimɓe yo gaɓe kolliti wiide e ɗum haani haɗede ko laati fuu yonki ɓi adama hana ittirede ni keɗe ko yimɓe bomako yo gaɓe kolliti wiide mohammed ali ag aleyda landodiri e maɓɓe dow faccitam ousmane dikko
debbo ma e suuduma fuu foyete jemma genda yanete yeeso ɓiɓɓe ma ñande fuu ana waɗa ɓe manni jama o ɗum waddani sukaɓe immade se daro gollude sariya diina hande diina hamɓe daranade ɓe ɗum hana eɓe kaani naɓede sariya se hooreɓe leydi men daraki darɗe mumen wajibi yimɓe daranta koƴƴe mumen sa nangi gujjo hannden sa naɓi ɗum policire janggo mum fuu a hawrat ɗum e lawol nanna ana wawi machine bindema kasen du ɗum sabani donnande hoore mum sariya ana hani dina hollide gendarme na police pati toña doga dowɓe mbiyali gaɗali wawiɓe gala ko golli so toñangeji kewi wajibi yimɓe daranta koye mumen so laamu huncanali hoore neɗɗo hana warede mere mere ana hani naɓede police yo kañum hani darade e darde mum yo ɗum daaba laaku so laamu o daraki e darde mumen gollete sereja ɗi laamu ana hani haybude ɗi golle peujuɗe gam muɗum yo naɓude
ley yimɓe joyo jooɓe daroyde hoore muɓɓen to sawroɓe buuce gomɓe suudu dogotoro pongé goto e maɓɓe yo saabe taba naɓe ɗum e wi dogotoro en ɓe yaroɓe sigiréti ana kaani famminede kollite cella e sigiréti saabe moƴƴa ndenno eɗum wawi wadde e rafi cellal sini ɗum saabi ɗum du lewru suɓa wiya lewru pati tabo yare fanda muɗum yalla yaroɓe sigiréti ana balle yalla ana cella yarde sigiréti ɓe kolliteɓe ɗoyitedu fa gasa yoɓe joppa ɗum anni ko keɓinimi en dow faccitago min e mumin sende bu
torraji do yargol sigaréti yo kulleji ɗi jaroɓe sigiréti ana andi ka ɗum haɗata ɓe yarde ɗum professeur yakouba touluba holliti wiide torraji majji ana mawni omo golla e suudu dogotoro pongé
torra muɗum ana wawi latade sababu ñaw puuce ina wawi ƴaɓɓade ɗon jaati ɗum laato ñaw bonɗo mo wawa sawrede mo mbiyata cancer ko mbiyata goudron ko tawete les cigarette ɗum ɗum latto sababu ñaw buuce o ɗum hatta fofango nicotine tawete ɗum le tabaka ɗum latto sababu fa jomum ronka selde yarde cigarette nenno sini miɗen jiɗi daranade sawrude jomum kanjum woni komin dokkata ɗum yalla ana heeɓa wowda no ɓamirte noon min gatta fa jomum sela yarde
cigarette
e wi professeur Touluba sukaɓe ana fuɗɗa yarde sigaréti law omo darda e kala homo fuu hayba ɗum
min tekiteke joni illa jande ley leyre sukaɓe yogaɓe tawa illa dumu e sappo e ɗiɗi na sappo e tati ana jara sigaréti cukolel ndewoy e guuroye fuu ana gaɗa ɗum second cycle e lycée en fuu eɓe jara ɗum joni o kabaru yimɓe fuu ana kani wattande ɗum hakkillo baale société civile e saraɓe sukaɓe l'école fuu ana kani daranade
Hamadoun Konaté yo sukka jokkolle gonɗo dumanzana o waɗi duuɓi sappo omo yarano sigaréti ka joni o yoppi ɗum hono fur o wawi wande ɗum keɗena mon
min mi yari sigaréti fuɗɗude hitande 2006 fa yaade 2016 mi yi torra ko ɗum watta ɗum saabi nde cellumi yarde min jaati mi faami eɗum waɗa rafi cellal eɗen torra ɓi adama sanne nenno ko yimɓe ɓe jarata sigaréti mbaji kan ɗum ɗum saabi kemmi hakkillo faami hooram mi yoppa yargol
sigaréti ceggal kabaru cellal sigaréti woɗana gallure ɗum iɗum bonani keɓe ɗum saabe de iɗum haɗa yaroɓe waɗude kalisi maɓɓe e ko nafata ɓe
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sakirabe nyandaro en kabaruji gol ile region gaji meden dem puddiran segu hanken jom men kabado be anda hon goni kippo ken demo wela goto le commune rural kolongo be bami kalsi ko be tayo juddo makko ko warata milioji nay sefa be dillidi region mopti gubal joggibe jugubal joggingal kaborde immini hakkilo himbe duance alal bare kenye ko yata himbe chapande tato joggibe kaborde jeyi hedde gendini nanno jiyama hedde gendini worni do kadle don sanke goto kany wonno hore mabbe don ko be kuliti wide mi cintinde wiide sukaɓe fulɓe ɗiɗo mbarama alan jaɓɓiɗo o hedde duwanse ɗo waɗa e duwanse sanne nokku noddirteɗo e weeri sakiraɓe e jokkinan fa hande kabaruji ɗi région gaw hollitinde wiide himɓe tarkidde on nokku gonɗo ley buurem ana jogui tiɗalla ndiyam wattu gonɗen joni o sato gendi gonɗo ton o boni ko yata lewru joni ndenno to ɓe no keɓanno ndiyam ɗon sado gonɗo suudu kumanda oɗo ɓe kolliti wiide boni leyɗe balɗe himɓe gueɗendi ana darta e laamu o kañƴe e joom en mbawɗe fou baboɓe yalla ɗe nokkuji ndiyam heɓe te muɗum moƴƴintine sakiraɓe ɗo kamɓe ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere sukaɓe nde ana wodi wassalam